Child's Rackets.
This is the Bukiba for all. Fighter.
Nimesha kuwa bwana, sitaji mapenzi ya utumwa. Kurupu kurupu sana, nahitaji mapenzi yako ya leo. Nimetembea sana, leo wengine wameona. Ila kwako mama, leki zimefunga na kusimama yoyo yoyo. Nani anapaswa kutunzwa kama sio mimi? Majirani, nyumbani, fitina za nini? Nani anapaswa kutunzwa kama sio mimi? Majirani, nyumbani, fitina za nini? Oh, fitina za nini? Single for real.
You know what it is?
Thank you.
Thank you. Thank you, bro. Hey, the Moody Shorter. Kalabi, don't forget it.
Abi Daddy.